chae chintu chonkoze sije chivadde chidyao zema semi kwano kangite sichari na budde wajo sanga soka nengi umula olwo kundu myango mtwe konze mama kambiresi no mtima negumye senywa ebanga waita gerecho ko butonde ne bubimanya ne burenda sama nyafa wenda mula banensanyalala na mukwana mwenya mwenya mu nangamba somera nkukonjeru kwembadde na yati mulamu kati uuna nete kundeko wowe mafia sinsigadde bwomu burenda gwe nali matidde anchaye mumbiri ekankanya kati kanerese emikwano era buli ali nsinyako omutima nemmeme yange bimulangira okunafusi wowe mafia sinsigadde bwomu Brenda when I limited the anchae mungiri kankanya Katika nere semi kwado Ina buli alinsi nyako Umtima nememe yangi bimulangiro kuna usi Kachiti kayampereza dala vuba kusobola nokufa ngampawo nsonga jikalimu mbumusonyi weyanko emu chuka Brenda weisa bubi okunta kulula nonjiwa demokrasi emufumu utado kuna musi mazima entege kaze tubaddeko zibadde ziranda zenyo katulinze chimuti twanjule kati lengere byekiseo abaganda bali babangufu we bali nga bagere Obwato mfama kuba onge muli dense kwa zaba ise Luda wevo sivajitu ise Umayenga galinya kaka Menya zeza kurokufa Lumalwe marulimiru wafua Akabanja kenda linsikide jajango Lufanyi marufa Nekatunda lazima kuru Nga saga liradalo jule Katibishebe vionsa sudemu Nekale mama uirage Sinsigadde bwomu Brenda gwe nali matidde anchaye mungiri kankanya kati kanerese emikwano era buli ali nsinyako omutima nemmeme yange bimulangira okunafusi Owe mafia sinsigadde bwomu Brenda gwe nali matidde anchaye mungiri kankanya kati kanerese emikwano era buli ali nsinyako omutima nemmeme Mazima jyo somae, talimu usasizi ya de Omutimo muyuda ya kuonda zeo, talibani mulioli omi okufa Biene changa siri ganyi, na imba nonya chukulimu Okuzulo vanze koliko, chuso moyo tudemu Wancha isa gwena lini nangongo, misambulo njine mbubi Bota iza kunde kawo, wasimatu manojole uka Saba kina bombo chonkoze Wampita kaka sana kencha Akusigude muwana zimbe Bile wazimba netubi umula Owe mafia sinsigade bwomu Brenda gwena limatide anchaye mungiri kankanya Katika nerese mikwano Irabuli alinsi nyako Omtima nememe yange bimulangiro kuna fusi Owe mafia sinsigade bwomu Brenda gwena limatide anchaye mungiri kankanya Katika nerese mikwano Irabuli alinsi nyako Omtima nememe yange bimulangiro kuna fusi Wajono komi amazimensi, mogendo fumba wiki wiki, kwege sabiri tulabi ebyo sigamba kumbula gabyo mbawo mulava tukiridde fenna tubamu kuwabulibwa nsobi walidduka senyiga kyendabi n'olumba musujja gwa nsiri obulungi bw'okulembeza sigwe muggalanda w'abalungi sigiri ezo ziraba nazanno zaali mmotoka kyekituufu nga wafulumye nju abakwanyi bakyankalanirawo naye n'abaleegaabo nabo gaali matutu ku mulembe gwago walifuula gye woonywerera nga tonnaggwa ku kye bayita mpagala eno ng'esenkaba nkwagalizza emirembe gy'olazi we mafya sinsigaddemumu mulenda gwe nali mmatidde akyaye mu ngeri ekankanya kati kannerese emikwano era buli ali nsiinyako omutima n'emmeeme yange ebimulangira okunnanfuusi we mafya sinsigaddemumu mulenda gwe nali mmatidde akyaye mu ngeri ekankanya kati kannerese emikwano era buli ali nsiinyako omutima n'emmeeme yange ebimulangira okunnanfuusi we mafya sinsigaddemumu mulenda gwe nali mmatidde akyaye mu ngeri ekankanya kati kannerese emikwano era buli ali nsiinyako omutima n'emmeeme yange ebimulangira okunnanfuusi we mafya sinsigaddemumu.